your boy now. Yeah, yeah. Twamuhisemo batureba Urwanda rutuba rubuki Yarukuye habi cyane bamwe banze ko rutuza ubu baravuga ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe Yarukuye habi cyane bamwe banze ko rutuza ubu baravuga ngo mwe Oh yeah, singira uwo numva ngo mwe Abyuka buri munsi kare kare mu gitondo Utarajya twese tugisinziriye Igihugu cyose akagishyira ku murongo Ngo hatagira umwanzi n'umwe uducurwaho Yiyimye byinshi kubw'inyungu z'igihugu Ayikiza ibibazo uruhuri byari ingutu Komeje guhesha umunyarwanda wese ishema Ibikorwa bye ubwabyo biravuga
Abapinga bahagurutse Barashaka ko twangara birenze Nyagasani Imana badukize Dukomeze inzira igana imbere Turindire u Rwanda Urinde n'umusaza
Twamuhisemo batureba U Rwanda rutuba rubuki Yarukuye habi cyane Bamwe banze ko rutuza ubu baravuga ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe Yarukuye habi cyane bamwe banze ko rutuza ubu baravuga ngo mwe Oh yeah, singira uwo numva ngo mwe
Haba uburezi n'ubuzima, ubukungu n'iterambere Imvugo yari yongiro Nanabari mutera ubwoba
Hashwi Dore abapinga bahagurutse Barashaka ko twangara birenze Nyagasani Imana badukize Dukomeze inzira igana imbere
Turindire u Rwanda Urinde n'umusaza
Twamuhisemo batureba U Rwanda rutuba rubuki Yarukuye habi cyane Bamwe banze ko rutuza ubu baravuga ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe